abagize inteko ishinga amategeko batewe impungenge n'imikorere y'ibigo bikusanyirizwamo abantu bafatwa bagomba kugororwa byitwa Transit Center. Abadepite bagize komisiyo y'umwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu kurwanya jenoside babwiye minisitiri w'umutekano mu gihugu ko mu ngendo bakoreye hirya no hino mu turere basuye ibyo bise Transit Center 11 ariko basanga hari abuze Transit Center zikoreshwa nk'amagereza. Undi depite Bamporiki Edouard:
iyo Transit Center ifite destination, hari abantu bari hano bategereje kuzajya hano, ariko twarahageze dusanga abantu bahari iyo bashize amezi abiri cyangwa atatu basubira mu rugo. Na training babona ni ukabona ari nka gereza yo mu bundi ifite indi form. Hari umuntu wananiranye, hari umuntu wapfumuye inzu, bakamwihutana bakamujyana muri a Transit Center. Kandi ugasanga yo nababana iri teka rya ministeri rivuga bafite hasi imyaka 18 bari kumwe n'umusaza w'imyaka 40 hagati ya 30 na 40, ukabona n'uruvange rw'ikintu utamenya. Kijya kuba gereza nticyongere nikibe gereza, cyajya kuba Transit Center nikizagera aho kijyana abantu, ariko kuba cyaba ikigo ngororamuco cy'abana cyo ntabwo ari byo.
Izi ntumwa za rubanda zanavuze ko muri ibyo bigo usanga mu ruvange rw'abakuru n'abana, aho rimwe na rimwe intego yo kugorora yata agaciro kuko abana bateranye n'abantu bakuru bashobora kuhakura imico mibi aho kugororwa.
Aba bana kugira ngo bafatwe bajye kugororwa, hari aho bakusanyirizwa bahurizwa bagatoranywa bakagenda. Ariko noneho n'aba bantu bakuru b'inzererezi abangaba babamo abamugi twagiye dusanga mu cyo bita Transit Center mu turere, nta hantu hatandukanye ushobora kuvuga uti aha naho bacangurira abana cyangwa aho ngaho naho abantu bakuru.
Ministre w'umutekano Sheikh Musa Fazili Harerimana yabwiye abadepite ko wataje yiteguye gusubiza ibibazo bya za Transit Center kuko ibyerekeranye na Transit Center bitari mu nshingano za ministeri ayobora. Avuga ko we ministeri ayobora ishinzwe gusa ibyerekeranye n'amagereza, gusa ministeri yavuze ko we ahura n'icyo kibazo kuko polisi ari ifatizo nzererezi. Ministre Fazili ariko yavuze ko hari ibyo guverinoma iteganya mu rwego rwo gushyira ku murongo izo Transit Center.
Guverinoma iri mu nzira zo mu minsi iri imbere kubashyikiriza itegeko rihwanye n'igihe tugezemo kugira ngo rikemure iki kibazo. Ariko mu gihe ritarakemuka, ari iteka rya perezida rishingiye kuri iryo tegeko rya kera rya mbere y'ubwigenge dukoresha kugira ngo duhangane n'iki kibazo. Ntabwo byemewe yuko abantu bakuru n'abato bavangwa, haba muri arrestation, haba muri mu buryo bw'igifungo muri gereza cyangwa muri police station. Iyo bihari ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu mubona hariya ku kigo cya Gikondo noneho barashizeho igice cyerekeranye n'abana batoya n'igice cyerekeranye n'abakuru. Ubwo n'ahandi naho ni ugufatanya kugira ngo bikorwe gutyo, kuko bidakozwe gutyo biba bitemewe.
Igazeti ya Leta nimero 41 yo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11/2015 igena ko polisi y'igihugu ishyikiriza ikigo umuntu wafatiwe mu bikorwa bigaragaza imyitwarire ibangamiye ituze ry'abaturage. Mu gihe abafashwe bagejejwe mu kigo, amabwiriza ateganya ko bandikirwa umwirondoro n'ibikorwa umuntu yafatiwemo, abafite indwara zanduza bagatandukanywa n'abandi. Itsindi rimaze gusesengura ibibazo byubashyikirijwe ikigo rishobora kwemeza ko wafashwe yashyikirizwa ubugenzacyaha, ko yajyanwa mu kigo ngororamuco, ko yashyikirizwa ababyeyi be cyangwa umuryango akomokamo, ko ashobora kujya mu bitaro by'akarere kugira ngo ahabwe ubuvuzi akeneye, cyangwa se ibyo tsinda rikemeza ko washyikirijwe ikigo afashirizwa by'igihe gito muri iki kigo. Washyikirijwe ikigo biteganyijwe ko atagomba kurenza amasaha 72 abarwihereye igihe yafatiwe. Nyamara abadepite bagaragaje ko hari abamara muri Transit Center iminsi irenga 180.
Twasanze harimo inzererezi, abajura, indaya, aho bakekaho ko banyweye ibiyobyabwenge by'abakanyanga urumogi. Kandi twasanze koko hari abana, twasanzemo abana ufite imyaka nka 16, ariko abenshi bari abantu bakuru. Hari n'umusaza rwose ufite imyaka 43 wari urimo aho twagiye hamwe nawe. Ugasanga ko koko umuntu yakwibaza ati se bamaramo iminsi ingahe, kuko usanga hari amara ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, hari amara amezi abiri, atatu, ndetse hari n'aho twasanze hari umuntu umaze amezi atandatu.
Minisitiri w'umutekano mu gihugu yabwiye abadepite ko ibi bigo ubundi bigenwa na Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ariko avuga ko itegeko ryatangiye gutegurwa rizanoza neza imikorere y'ibi bigo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.